nakupenda, si kwa jinsi wewe ulivyo, ila nakupenda, unanifanya nijihisi furaha. Uzuri wako manka mchaga, kumbe waitwa minza. Utamu wako ukininogesha, nalewa mahaba. Njoni kulishe utamu, unichezeni tomase kitanda, mindo yako pipi tam tam. Ukiramba wapata burudani, sawisha penzi mama, bichanue kitamba cheupe mama, kipepe. Sukari mama nikoleze, nikoleze, kwa maneno nikoleze, nikoleze, nikoleze. Sukari mama nikoleze, nikoleze, nizidi kukupenda nikoleze, nikoleze. Najiuliza nitakupa nini ili usije kuniumiza, kamkajikoni kama barafu nda kuganda mama, na kuhendo bila babara. Umeshika tamu, wendo driver wa moyo wangu, moyo wangu. You are the one I love you, you are the one I need you, I want to marry you. Teach me by to love you, love you. Take me by, teach me by to love you, love you. Sukari mama nikoleze, nikoleze, kwa maneno nikoleze, nikoleze, nikoleze. Sukari mama nikoleze, nikoleze, nizidi kukupenda nikoleze, nikoleze. Sawisha penzi mama, nichanue kitamba cheupe mama, kipepe. You are the one I love you, you are the one I need you, I want to marry you.
Love it, love it, love it.
Joni kulishe utamu waham, unichezeni tomase kitandan, mindo yako pipi tam tam, ukiramba wapata burudani.
Venture.